gonna do right here is go back, way back, back in time.
DJ Arika. California vitu mzuri tunaendelea mbele. Hakuna cha uzuni hapa furani tele. Bwana amesahau mziki yangu bado ni
aje aje kweli jana nilikunywa aje aje kweli jana nilifanya aje aje yo wazee niambie kulienda aje kweli jana kulienda aje aje kweli jana nililewa aje aje kweli jana nilifanya aje aje yo wazee niambie
yeah it's the beast from the east amani patoni nice slowly
what is in the man? Poverty na him, hungry society, hip hop philosophy, Osimo, Sisi, Topa Madare Mento, Awa to the Debi, Saka na Kapa, Dotukoka, Anavotaka GOD, Isi Eji Omoti, Wanafuga DOD, Wamilago za Ofisi, Sisi, Tutale Afisi, Kuki Haribika, Nisha Go Missing, Polisi, Bona Wani Hisi.
Bye. kichwa kimo. Natema juu ya microphone suramo. Iki ni kilio juu ya instrumento kwenye studio. Studio horizon na fupo. Yani baldio mimi kichwa kimo. Natema juu ya microphone suramo. Iki ni kilio juu ya instrumento kwenye studio. Studio horizon na fupo. Chungu nao siya mida cry. Oh my. Kwenye microphone na fuck until I die. Why lie? My destiny. What is best for me? Prophets in shine kama ta tell me what's the deal. La. Kama shuja. Kanibali him para kwa hino sana. Elimisha vijana. Disciple wa kamlet na ufwata msafara. Yes. Nightmare mini your horror now. Mastura chabudula.
Just bless you with my right spell. You know you just gotta focus on me. You know you just gotta focus on me. I like to make the ladies sweat up and scream. Put you right on my theme. Make you want to just scream. Are you calling out for me? Calling out for me.
Ladies sweat up and scream. Put you right on my theme.
Nimetega sikio kwenye speaker. Sina muda na mtu hata dakika ati.
Sorry tukutane please uko town.
Mkumana niangalia up and down.
Okay now please write your number down.
Okay, come let's get down.
Excuse me miss, jina langu ni Jackson. Together me and you took a letter action. Joe sogea karibu ni kupe mitikasi. Sio utani ninachoomba ni nafasi. Kama dakika tano two of your time. Ni kweleze ni live kumai. Talk a first time nilipole my eyes on you. Nilibelieve it's true. Kuwa ni wewe tu, I promise you. Utapenda kuu na utanipenda tu. Hadi nimepiga magoti kwenye sakafu. Nitakupa chochote utakacho. Pairs and pairs are gold and sandals. Your love I'll cherish, I'll keep villa scandals. Pairs and pairs are gold and sandals. Your love I'll cherish to keep villa scandals.
Siku muda tama mia limiika. Niko busy kwenye club na katika. Nimetega siku yo kwenye speaker. Sina muda na mtu hata dakika ati.
Sorry tukutani.
Kaninge kuwa msanii wa sanaa ya silaha. Ninge kuwa na jamii ya masadam kama saba. Na mabunduki na makofia kabilao. Bidhaa za kutijali tuhali mashao. Sikiza sauti kutoka Kenya mpaka Saudi Arabia. Majabu ya Musa Firauni. Huyu kijana nafanya vipusa wa towni. Wavue mashati mapanti ni kama wauni. Wenda wazimu na saa sikiza hii story vizuri jamaa. Rap naifanyia chapa. Na mafans wanao nipenda jamaa. Sato ukinichukia siwezi jali ya saa. Kawe ni MC, stick to the wax. Unafaa kweza kutumia hip-hop na other tracks. Siku tukia wadhiju, wanatawala industry. Na we bado uko chini. Kabla jina yakwe bro, jipe miaka kanane. Kalazman kutukane ndo ujulikane. Hip-hop ni culture ya love, usisahau. Kole kukwambia, siku tukii na kutara.
Life ni fupi na misi jifungi. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu.
Mina come through niki rap tu ma one two. Na kwenye klabu watu wana dance tu. Domino kwenye track majabu. Beat wazim sauti ya dhahabu. Unatakaji ma welcome to Fora sura ni nice. Ish ish amda bams. unajua nimewa kwa chi, unajua leo lazima watu wabanju ke chafuke kwani nini, wanauliza tutasifu happy mpaka lini, situ na shida zetu tusikize zako kwa nini, wacha nishike drinks nikicheki warembo hivi, tuangaliane, tusalimiane, hizo namba za simu ndio tubadilishane, vivile tumejua na leo tu, kwa hivyo leo tu, tutainuka tu, na kuruka tu, ha, banjuka tu, like nifuki na amisi jifungi, na weka shida chini na tupa mikono juu, ba, 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 banjuka tu, ba, 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 banjuka tu.
Natafuta msichana ataniexcite. Kama huyo msichana waramini taita. I was looking at you cause you are looking at me. Ooh, can't you see that this is chemistry? Macho yako yanameta kama star. Na umbo lako lanifanya ulala. And if you like me and what you see, I can organize some privacy. Cause you are deadly, shapely, sexy. Especially when you are move around to the sound, you come around eventually. Deadly, shapely, sexy. Especially when you are move around to the sound, you come around eventually.
DJ Arika,
are you feeling as good as I'm feeling tonight? Cause if you're feeling this good, then why you so uptight? I'm like Superman, I hear your kryptonite. I'm like a walking dog that does not bite. You see, nameless but a weakness.
What weakness?
When I see the bumps and in distress. Inonekana umenipa kama ote. Cause I cannot stop this stupidity.
Cause you are deadly, shapeless, sexy. Especially when you are move around to the sound, you come around eventually.
Deadly, shapeless, sexy. But yeah, she ride it, the remix. Habambika habambika na ingo manoma. Kwa sababu tunaanza tutakoma. Na hindi remix tumesasa fisher ya kuwakilisha. Na imetoka bombshell, bombshell. Habambika habambika na ingo manoma. Kwa sababu tunaanza tutakoma. Na hindi remix tumesasa fisher ya kuwakilisha. Na imetoka bombshell, bombshell. Habambika shikika alafu wika. Na kama ngoma imefika basi katika. Bounce to the beat, bounce to the beat. Feel the seat. Alafu get if you see. Kamu shoki leo nacho, fungua macho. Jue bombshell tunayo. We've got what it takes. Tuaswanya mu break, mu shake. Na to make your body bump and grind. Nisi mind vile watu wana kucheki. Hii ni day yako flaky, ukisneki. Utapata huna chako na wako mzako. Nikile ya pa uwande. Hebu look vile tumekamu kwa locomotion. Music yetu la potion. Basi set your wheels in motion. Twende kazi, kiwazi wazi. Bila wazwasi, tuajua si wote. Tutaka a good time, bila madai. Natwa believe, believe.
Get your hands up, don't get your hands up.
furani tele. Kono mesahau mziki yangu bado ni genge. Kono na tudharau tafadhali usifanye niteke. Stadia ngana zaman meudi studio leo na nasikia poa. Na najua mnapenda kusikia sauti yangu kwa ngoma poa. Tundo tazidi kutoa. Unatulia nini vana mkatuzi choke. Unapanguza nini vana wacha jashi mwagike kote. Ataka kuna ukame tunajituliza na mazi baridi. Klemo roundi ya mene mbano kute na ngoma mbili mbili. Na moral moral wati wabambe. Na mjipandishe juka bendera na mimbe ngoma ka national anthem. Chini pia mi ni none. Safari yangu ngepeleka mbio lakini mama kwenda pole pole. Usikreni mechoka nikona nguvu kazi lengo mbenyona mchani. Sitachoka kutafuta majani. Sitachoka kuendelea na safari. Wacha mguu zangu zitembe. Wasani watu wa nguvu wa pepe. Kimaisha na kila kitu anafanya. Ni bidini utafika kwa lunataka. Hata nikigonga so bado mziki zangu sitacha kusambaza. Nimeamka tali yangu na sioni tena kaa. Chalala, weka matches kando tunenda kazi. Weka stress kando mambo kwe safi. Moral, moral watu wangare. Moral, moral watu watame. Na mjipandishe juka bendera na mwimbe nguma kana shono lande.
Now it's me and you. Now I've been waiting, waiting. Think I wanna make that move now. Baby, tell me if you like it.
Tell me if you like it.
Now I've been waiting. Think I wanna make that move now. Baby, tell me how you like it. I was waiting for you to tell me you were ready. I know what to do if only. Treat you right, here is where you wanna be. I know them other guys, they've been talking about the way I do what I do. They heard I was good, they wanna see if it's true. They know you're the one I wanna give it to. I can see you on me too. And now it's me it's and me. You.
Lazima tutu tunaweza kwenda kwanza ketani. Twende baby tupate madani. Leo kuna takuka gandani. Wacha ni kulip toka kwenye neck back lips mpaka kwa hips. Si ati kila saa ni kiku undress. Si ati kila saa ni chaku caress. Si ati kila saa ni mambo ya sex. Si lazima, si lazima. Najua baby wewe unataka. Pia mi matime uwa kanataka. Lakini leo maze misi jisiki. Ata mi maze kichwa kina uma. Tumbo pia nasikie kisokota. Na kuna venya nasikia kukaokota.
Si lazima tutu. Tunezenda home na tuchitu. Si lazima tutu. Tunezenda home na tuchitu. Si lazima tutu. Tunezenda home na tuchitu. Si lazima tutu. Tunezenda home na tuchitu.
Ati nasikia kokota. Ngoja kwanza nfue imbota.
Si
si lazima to do. Tunaeza enda jake tuka chill tu. Na huku mina jitu kwa kona nikikucheki tu. Kasi jisikito tunaeza bonga. Wanasema gama ndo afrodisi ya kutosha. Nikiangalia trout hivi nimetokwa. Tuko story yako wendisha kwa mbotha. Itakuwaje jo story zikatika. Imu vituna cheki jo manze ikiisha. Kwanze umini umeva manze inanimaliza. Nataka kukusa lakini jo skanki. Nataka kulaka jo kusha mkwa shati. Television kibaba jo sina bahati.
Hey, what's up, guys? This is Rachel, and you're tuning out with DJ Arun.
When I move, you move.
Just like that.
When I move, you move.
Just like that.
When I move, you move.
Just like that.
Hell yeah. Hey, DJ, bring that back.
When I move, you move.
Just like that.
When I move, you move.
Just like that.
When I move, you move.
Just like that.
Hell yeah. Hey, DJ, bring that back.
Shavu, leo ni leo msema kesho ni bafu. Wakitaka wastake game yangu ni shafu. Shika glasi, weka barafu. Mimi na kinywa jenuwa kwenye mashavu. Leo ni leo msema kesho ni bafu. Wakitaka wastake game yangu ni
shafu. Nina murane, sita susabe. Nina murane, wataka tambe.
Kuja penda tena. Na nikasema sitoumizwa tena. Nikaja kutana na kijana wa Nairobi. Anipenda
DJ Arika.
Nampenda siji wezi, yeah.
Like stress is sikatai lakini blessing kuwa high ndo maana kila Friday hiyo ni bidii na furahi. Sasa hii siku mimi shaingi ya club. Pesa zitoshe mfuko ziko kwa kikapu. Never shall we come. Haya hii ni ile club ya ajabu. Na hanyo acha kuonyeshe venye haufanyo. Reverse psychology mwambie kitu hawezi fanyo. Si unani like na mimi na kulike. So tuna like ya na si una psych na mimi nina psych. So tuneza anza kutai na ashara ruka. Ashaanza kucheka Kiswahili na musha hata kamba ezi huka. Kabla jamka hajaanza kuenda ni shamwa gizi as man of ice na sambuka. Hey, kumbe ni under 18 sami ningejuaje. Hey, kumbe ni under 18 venya napewa maje. Hey, kumbe ni under 18 sijui itakuwaje. Kumbe ni under 18 nitambia jejaje. Leta chupa tatu for me, myself and I. Juka waida mwaga peke yangu, sinaga wife. Lucky today, niku nasty. Nina shoure, nina manzi. Walu mikataga, leo wanasikia ouch. Juhu wana mahaga, zina fit kwa couch. Bizubi sana, yani ni mzubi sana. Sani shamu, liza ushama, liza skuli bana.
Mikatadia University of Nairobi.
Kumpandilia itakuwa gahobi. Aka nisikiza, tuende walk in the park. Nika mshika, tuna talk in the dark. Mabody language, aka Bubu talk up with Jivaji Gardens. Shastukia mako wapi idemus jana vya wenya ngau. Migutwa yangu yana wikame za hau. Hey, kumbe ni under 18 sami ningejuaje. Hey, kumbe ni under 18 wenyana fewa maje. Hey, kumbe ni under 18 sijui itakuwaje. Hey, kumbe ni under 18 nitami ya jajaje.
Hide Arika
Super Copa, I'm the true rocker, thanks to my creator. I'm the hot stepper, I'm the super copa, I'm the true rocker, thanks to my creator. Ningependa kutuma salamu kwa watu wote wanapenda hizi ngoma. From Nairobi, Mombasa, Kisumu, Kampala, Arusha na Dar es Salaam. Everybody wanna do the helicopter.
Shika ule na nibure, shika ule na ukumbuke, usisumuke, ukumbuke. Next time kuna mesimama katikati ya jamii, watiaji na wasanii. Kumbuke ya kiliko mbele kuliko wote.
madwa.
Maisha yangu siku hizi hapa kule, toka shule, toka town, mpaka hati, mpaka macha hapa kule. Mimi yule 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 hasla, nasaka ganji hapa kule, familia naye kule, toka kitemba kakile, toka nyuma mpaka mbele, mapans piga kelele kwenye klabu hapa kule, hapa kule kwenye klabu hapa kule, hapa kule twende class.
Hapa kule, hapa kule, hapa kule,
one time.
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 History si sana sio poa na my time niko juu, my time niko down, my time niko hapa kule. Namshukuru Mola yule, polisi tuko mbele, tunaka mlango makale, kando inauliza swali, nina kitu cha mkasa leju. Mini gabu, mini gabu, gabu,
fanyo gabu, mini fracha. Siku wizi wezi kula tu, apa kule kamdudu na koka kotu, apa kule wezi chunge bambi adu, juu ya gadudu. Kirarua itabidu na tua, kabla kufua, chungu uza chapia, kauna mpenda, unga na ndoa. Marafiki na ishi na poa, wanafiki nilisha wandonoa, kimziki na juwa tatoa.
Chagua na yoni kitu ntushua ante mwenye anajua ni Shemsky.
Baby una smell fresh kama love in the cherry. Sili kuite Mariah jo vile umekari. Ring kwenye belly na smile ya Halle Berry. Matake ya ni like since I ni cheki kwa telly. Jumi wanga juu ya maji jo kama fairy. Mi wanga magusha na sedusa kamegusa. Na gusa kibusa anapata magusa. 9 inches kwa boxers a bass baby.
My heart.
then none of them fall. One shot the flow for me a pour. Run to the bass, then you roll out the next.
While I'm DJ, make them speakers bumping. Everyone in the place is jumping. Lead is fun, them place one have some fun.
Jack in the record, make it run.
Give them a run.
Yeah, keep that. Who said that?
Yeah,
Shabby a come, give them a run.
Oh, yeah.
You better relax and have some fun. You better feel, you better chill, no keep it real.
Yeah, yeah. Me have to bring it when you ring it.
Yeah,
me have to sing it till you swing it.
Oh, yeah,
me have to bring it, do your thing, yeah. Some of the girls that them not say, yeah, 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 yeah,
yeah. Satisa kamili ndio mina muka. Na umona mifupa. Nikiteki mlango wangu imefunguliwa. Lakini kwa nyumba ndani hakuna kitu imeibiwa. Kujichanganya, kujikanganya. Kweli jana ni nini mi nilifanya. Izi madent kweli nilipigwa nganya. Sina memory, manze sina clue. Nakuta nimesota kwa mesa tu ni mablu. Nakuta na jirani yangu mkamba. Nikienda luna msalimia bari mama. Kwa asira natibu utahama. Mundo motu mano umzima unatabu. Ni nini nilifanya majabu, 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 ya majabu, majabu. Ya majabu. Kulijana kulienda aje, aje. Kulijana nilikunwa aje, aje. Kulijana nilifanya aje, aje. Yowase niyavie kulienda aje. Kulijana kulienda aje, aje. Kulijana nililewa aje, aje. Kulijana nilifanya aje, aje. Yowase niyavie kulienda
aje. Kulijana useme mwenyewe najua. Nina mademu wakishua sura macho mbele na nyuma. Hey, si lazima useme mwenyewe najua. Nina mademu wakishua sura macho mbele na nyuma. Hey, swing swing muziki ni bumba. Talanta si mdumba. Wiki acha kuzumba.
Tata amusha, hizo mipacha.
Swing swing muziki ni bumba. Talanta si mdumba.
Nina
mademo kila kabila wakamba wajaka. Mademo kubugi na kucheza chakacha. Don't you wanna get with me tonight? Naughty naughty exercise. Nina mademo waki Afrika na siringi.
No no no.
Na mapandre makala singa iko ni me.
Yamaanisha nini jama? Kitaka kujua kijana mibara. Mahali kuna mababy kakadha. Nice bumps, eh, ala. Friday sana tuko ndani ya taxi. Majem kama 30 kuna joto vinasti. Wengine wakonje wengine
fati fati.
Weusi weupe wengine
kati kati.
Dere pole pole achana na shoti. Vitendo vinafanya ndani ya moti. Tudema mesha piga magoti.
Magoti.
Nenda nikia mbala kima mwakituliza. Kabla pombe niwe tabidi mwacha kabisa. Manaze kukunywa. Ona venyole zangu zimerefuka. Mbaka ataniambia zipunguze. Walikuwa na fria nimeacha ngoma. Sababu nimepotea. Ngoma ni mingi ngoma si. Na zote zikopoa kamche limekiwa mnazi ya memigusiwa. Kengo mina kubamba basi. Sukatike na kena kushika. Songweze sauti ya tenze. Chukua chali yako, chukua manzi yako. Mwiki karibu, sitoke nae. Leo hata staki tupe mkono. Jumi ntingishie tukichua yako. Staki ukatike sana. Mpako vunje mguwe. Nsidia tukuimba. Tujano limshiki kabidi mwachia yao. Best yangu wakaza kubishana nao. Wakana mazishwa na mambao. Itali yangu tuisikia manene ya watu wana urumata. Juzi gari ya mafute kanguka. So nangali hatu wakiva. Na machoma kila mali. Kachumbari poa lakini ongeze kichungu. Walo wameponea peleke osio. Atatibiwa na madaktari.
Hawa ingini wakuja jua Bwana sema leo ajamaliziwe le ganzi yao Hey, usipotibiwa sayi utonatuma isha yako kikuata Lakini siwe na siwa Sitarutu bada madakike bada madakike Hebu niambio pande ingine nkupua ama nkubaya hivi Kumetulia ama tu wanaungua ama tu wanaiva hivi
Zako, atakani zavako Sasa utulio sitoke hapo Mekurigi kitambo Naomba tuni penamba zako Atakanza sistako Vilo meni pele kamio Siwezi tuliza Mijani skaya takidogo Kwa mbezi natuka nagiza Nasuba na bedu mindo yako Nimekuwa stoka kwako Na kwangu bado na mtoto Lakini niwe naona kwa noto Sasa wetulio sitoke hapo Mekurigi kitambo Naomba tunipe namba zako Atakani zavako Sasa wetulio sitoke hapo Mekurigi kitambo Naomba tunipe namba zako Atakanza sistako Kibonga nisikie sauti yako Roho yangu inatulia Nikikuona na chali yako Kuna vile naumia Nasuba na bedu mindo yako Nimekuwa stoka kwako Na kwangu bado na mtoto Lakini niwe naona kondoto Sasa kutulio sitoke hapo Nekuriki kitambo Na umbatuni pena mbazako Hata kani zavako Sasa kutulio sitoke hapo Nekuriki kitambo Na umbatuni pena mbazako
DJ Arif
So pretty, you mistaken for toys Now we got time, check some love for you From radio, you yeah, call, pick up, find you Check it, come on This a none in, done it This a sit on, done it
Kwenye rhythm Washa engine Sexy lady Pole pole mama Akata visawa Sinumize mama
Munda bado Hata mama Munda bado
Pole pole sister Akata visawa Sinumize sister
Munda bado Hata sister Munda bado
Piga makofi tafadhali
Sisters in the hande, hande. Kila kila mtu na wake. Hana hana shauri ni zake. Nipe mkono tuende dance. Sisters in the hande, hande. Labu imeshona vichaka.
vi hatare matani wasorora vi hangere vi hangere 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 dada niambie jina lako nimenoki hizo njaro zako naomba nafasi wakati wako tukatike nawe peke yako mapenzi wako makule vako chali yako makule vako akileta jambo tumfanye majambo afanye mambo afanye mambo kila kila mtu na wake ana ana shauri ni zake nipeni tempuno suene danse sisto sini hande hande kila kila mtu na wake
Kono zangu zinaniwasha na shindo tashika manzim gani hapa ndani Nikiona unamtaka, nikiangale wa kwanza na mwacha Leo wapu wengi kuchinda matali, kevu lazima nitoke na kani Mkuntu wa danga nyakunu ule na mpenda kuchinda mwingine Mpelekeni basi kwa dance for ni kazi toke Na leo utakatika sana kweve kafonia kwa boys ipote Chupe funike vizuri mtu asikozole Aya, na iklaru ni aja, mpaka DJ kuna wake Batenda na mpote kituka 2 hours, tu ya menda haki Labda piku mali ana Kamata di, kamata di, kamata di, kamata di
Moja bigi ka notorious Jemzuri ya menoki chali ni jangili Lakini chali ya ezi kubali juu ya nini
oh.
Akikubali watasema amekuwa soft Cause boy
Ayetekani
So anaju nini anafikiria kwanza Situation tricky na ani Mtani nina respect fiti mamin Kikubali wataniuliza vipi wade
Just
wewe yeye wewe vice versa ndio wataka
Mr. Brother wacha kuzuba ukisleki hautapata
fungua macho flow yako cheza wimbo kama ni wako cheza wimbo kama ni wako sababu huu wimbo ni wako
Isa hatucheki na watu
Nameless hatucheki na watu
Ma MC hatucheki na watu
Ogopa hatucheki na watu Unahisi hizi proza Afrika Unahisi kama una katika Can you feel this from Tilleria Can you feel this up in here
Katika, piga duru, piga duru, piga duru Sikini ukwetu Afrika Zima nchi zote lazima kelele chafika Dunia nzima kuna manzika wa Nairobi Amengarangu safi kidanja na mezitua jobe Kila siku na mwana chawaki tembea na maringo Ajo kipita lazima utapindo hiyo shingo Kwa kila mkiri atafungu waje zo vifungo Yo jinsi memkaze chankazi ya kufika uko Wajon mishinda wasema jina yangu no nene Sabu nmona mungina mengarali mene na nene Tiki na tuteme kandika nimekunwa changa Jio zile vitu mwona zano siku tuta shanga Chokala kwa mitabidi tumeanza kuchanga Kauna bimo hizi watanza kutanga changa Cheki ule kaka 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 Cheki ule kika kaka kaka Ninge kwa judge Miss Universe ninge kwa kawaida Manzoto wa Nairobi wange shinda bila shika
Machali leo haunga lala
Kaif manzo wa Nairobi ya mkwazi katika
Machali leo haunga lala
Kaif manzo wa Nairobi ya mkwazi
katika Machali leo
haunga lala Sijui nisemi Sijui nisemi
Na shedu wa jereza ame wapi Nindo yangu sasa itauwa wapi Usi wache endele ya cheza nalo Mbaka iseme jina zoto nazo Na shedu wa jereza ame wapi Nindo yangu sasa itauwa wapi Usi wache endele ya cheza nalo Mbaka iseme jina zoto nazo Sijui ni yanzi kusema vipi Wacha tuniseme uko fiti Kwanza vile umesimama mtoto Unafanya na shiko na joto Kwanza nikichekio kifua Nasikia karibu kujiua Lip zako soft zinasema Nyendo yangu lazima itasema Na shindo joni zame wapi Nyendo yangu sasa itauwa wapi Usiwache endele ya cheza nalo Mbaki seme jina zote unazo Na shindo joni zame wapi Nyendo yangu sasa itauwa wapi Usiwache endele ya cheza nalo Mbaki seme jina zote unazo Hizo tekisa kuzani kwa chu Unafanya biski ya tupembachu Hiyo mili ya kwikisonga kidogo Nyendo yangu inaruka kidogo Kamu bongi na yo inazusha Lakini chunga inaeza rusha Cheza nalo 9 inch yote sisa Takupa bureka mara sita Chijumi niseme
Hapa job kuna nyundo moja tadunga wapi Na msumari ni moja itengia wapi Tulia nipe msumeno ni gware vifiti Nikezekana nitengeneze yo kiti Lakini kabati yako ni kubwa sana Ilalishe hivi ni pige randa
Na sandpaper ni kiti ya mana kusubua kitanda Ya mtu moja statue unit ni nzito kusongeza Wenye andalie tuju ya meza Tutepima na tape measure Nifupishe, nirefushe Alafu nikate Rangi rangi ilia blue ni pake Lakini badu paka sena Shindwa nipake pande gani Usio nasiwa Seni mteja wangu Temaliza leo leo Ndio utajua kwa nini Squeeze na ito Nyumi wako meo
Na shindwa wajone za mewa fi Nino ya msasa ito
Arika
Oni, leyoni, leyot, 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 leyoni Leyoni, leyot, 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 leyoni
Koko teta,
kamo,
toki apa,
we kamo
Kwa hivyo ukitaka,
we kamo
Leyoni koko teta,
kamo,
toki apa,
we kamo
Kwa hivyo ukitaka,
we kamo
Home leo
utanipata tosta toka kuandika ngoma si unajua siwezi choka mezi sita nimekuwa kwa studio nikishughulikia ngoma yako weka msuna isikia viliko poa kwanza kabisa hiyo jako yako toa kuna sirioto nilaza like niambia toboa ushaikuzwa mali joka sikia kukojoa leo mimi na wewe usio poa poa umesahau homa mbio ile konkoja takudondoa wetu hapo nje na geti yetu si ya blue ni orange start ndio angalia tu juu lakini uchungu kun California unaweza shuku wewe ni mgonduka katwa shingo style ya kuku hiyo kichwa chako inachemshwa wazio na kunywa supu ndio tiba tupa zimevunjika kutupu ijifanye supu sabu yako tu sabu yako tu
kama stoki hapa
wewe kama
hivyo ukitaka
Choto na gari Nipo sana za kucheki mkani mechoto na gari Niambie leo tutaka mtoto tafadhali Homa kuna bata tishawa afadhali Leo lazima inbambie wapi kwa bafu Na raundi nko mbele usfanye niongi uchafu Kali yako ni lazima tajwamani ya bafu chafu Nyama choma leo tunaikulevo kavu kavu Weka mtu, weka mtu We ni mpua tu sana mwona cho uendagi Naka uenda kitu toka nige kiasi yaki Krima upapo nozeme jomu vutabangi Utoka home leo nyole yako takuwa shaki Mjote kuliza ulikuwa wapi Utasema nini, utasema nini Nkwa tuma salamu kwa baba na mama kwa kila nene
Niko kwa keta,
kamo
Stoki hapa,
we kamo
Kwa hivyo ukitaka
We kamo
Yo niko kwa keta,
kamo
Cause I want you to myself You're making me a mental case But I can't do without you, girl The way you wiggle it, baby girl You're driving me crazy Nakupenda, nakutaka, nakutaka kishenzi Tongue tight in the back, you're in a stammer Paka, nikikona move on, gaguku, gaga Huku, paka, kule, ni wewe tu Kiwa rapa, mekubali tu, ni wewe tu
And the way she looks at me Baby girl's making me miss my beat She's everything that I and I desire The way she move, make my heart go on fire
So, baby
He's just so good.
He's just a worm for nothing. He's just a worm, yeah, yeah. But I gotta say for nothing, nothing, nothing. He's just a worm for nothing. He's just a worm for nothing. He's just a worm, yeah, yeah. But I gotta say for nothing, nothing, nothing,
nothing.
Boy, I know you like what you see, and I know you wanna get with me. I know you wanna take,
I know you wanna
have it. Come slowly, I don't mean to sound skeptical. No, boy, don't get me wrong. You got a good girl, I need something. You got your eyes on me.
Like, NBA, West, South, CLA, to the Babylon.
dance ayo Swale bro harakisha na hiyo club leo kweli tutapate kinyama mwenye kubaki home akilala shauri yake eskaloka
eti chenerete
weka ngoma tumeka mkatika paka chema kache nani wase
Mademi wengi natamani kuwashika Vipi sister mbona kujiringa Flow iko empty hebu wanza kumbagika Pale kwa pool kuna washkaji hey, Sasa boss hewa kinywaji Mr. DJ weka weka hewa hey, Ni mademi mta mtacheza hey Wacha mchezo mta mtacheza hey Ni mademi mta mtacheza hey Sasa tuende
Arica.